Swivilelo no pandela nga hlamba nga endla ku taka swikikelo na Yehovha wa swi tiva ku yena nga ta hlata loko ni vutisa ni yi kumangi hlamula nkarhi wu ta fika se swi rende henhla nolo u nga ni kuma mimiti ni kha ni kombela swakudya malala na yona ni ha karhi wo ti chaya mi fuyi na tinyonga hi ku ndlela ku hi chaya masatani xa mi lava xi mi tshwamela tisiva
ni bela na swivona ku hanyonga tivi wa wena ka tika misaveni xikwembu tatana ni n'wana wa wena na mina no hanya misaveni u lava ri vona ndzi lava ri vona
Satani shati bamba shiti kukumu shakwira isi chaya malamala katu wale shichiriri Satani walowe ikari atuwa shpiriti ngena tihili ni imu nikari ya kati Kukapi yehova loka langu titi pali Ena wanyanyuka au dizefana pama Shukwembu shungu teke shungu akale shivala Shungu safana dhuki na muta wa tiribali Kusi ya nisi iti lweni katadana Mintunu kungu tae hika puti na manani
Yeah, yeah, lego, lego
Kawa dhami na free Poo girl on my lane It's called let my way Don't sleep in my way, yeah. Run, run on the street, make a move with my homies. Jabba lay me this way, yeah. I sure I'm in a prayer.
Just don't get me lay long. Get some my him, my color, me not pray. Me not pray. Just don't get me lay long. Follow me not pray, me not pray.